Kushman, pediwa magenge.
Kuru.
Hello Shiro, fanya aje? Shiro tuma kwa inamba. Wewe tuma tu kwa inamba. Unajua vinyi tufanya.
Nilifanya Shiro kuje Kongo daka bado cheleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejichonga. Na shangizi ni gani lipatiwe zayona. Yuskizi ya vizini kimbaka na mabendova. Na guza guza jegi gedhinya kuni kigonge. Na baki mini champe Shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjwa. Shiro na Nicole tupatane saa moja. Mini pikie fiti kiruma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo Shiro apendi force. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Najua gandi shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudu mera ka sofa. Manduru zinatoka. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Shiro dunda. Kuna madhali kuja kaneshoneza kusunda. Nitafute runda naitwa Shiro but usikuje leo leo niko na mashiro. Upenda mtu ajaze eka is all we know. Wazee wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsors taki kuteseka. Tangaza kwa soko this guy is gone. Hapa nimepata green pasture ataka nikisima. We nazama paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa. We Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina mchota.
Teki anafana na nani, ananitanga daddy. Majoji yo amani, najazi kwa chuwati. Shiro na doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonka tisha magic amni nini. Ile kitu unapenda gana kui wanti nini. Na kupea namba tisa kama matesili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na kamanchi CBD, Shiro na dope. Shiro na ni sponsor. Shiro tuma kwa puchi nkuna kiraka inangocho. Itamezo kituma direct kwenye mpesa. Shiro ni doba zangwa na rowesa. Shio mio.
Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na pendanga venye mina mchota.
Shiro alini noki juu ya luga. Nilimsuka 1, 2, 3 akashtuka. Kame ni changa nyamedula. Na shindwa ni msapere na kame beba dhuda. Kishiro weni wa uradi. Kienyeji wangu weni mali safi. Weni wa kilimani na vile unakaa mlami. Bad girl, Shiro unapenda dhambi. Amenisho ni si stress. Akanisho
siwazi rudi kwa ex.
Light skin, ama umetoka US. Karapenda vitu safi, ya unipatia head. Niulize, kuna haja nitafute mumama.
Haiwezi.
Niulize, ukipewa vizuri bado unahanya.
Haiwezi.
Shiro meni rank juye stick. Shiro napendaga kimes kwa bechi. Tatizuni na bojongo inatibaga fiti. Bojongo yuko kazi kwa puna ni chini. Yakia nani ujaiona. Bojongo imekula mkombero na nduma. Ongeza supu njoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lulu. Shiro napendaga vitu nono. Tango kule yangu teki tena za mamono. Yudhi githa masunko na leta dope kwa mbosho. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina mchota.